corazón que eres de Dios.
Kufa unona huwa kwenza gimi loyo mhlabatha usanona ubhlungu engibuzwayo obungaphakathi njengisakhona wangithathela abazali usizi lona uhulibona namanje ngukhala zonke akekho zongithulisa ngumafelwa ngunina mina akekho zongikhulisa nyembezi zwela phansi ngoba akekho zongisulisa ngalahlekelwa uthando futhi akekho zongifunisa esh kunzima ezami zwela phansi ezabo buthi abazali muningi nanembuze nangishiya nababasazi phuma amagama abuhlungu athi phela sikuzali vosuyihlo nonyoka ezinye impendulo asizazi ngisho esikolweni angikhuphi kwabaphasile angidobi noma ngithi ngiyazama kodwa inhliziyo ayisakhona ukuphumula ngikutholi moya wama usaxoli amanxeba enhlizweni enangishiya nawawaboni
Eskati wangi shi Watin sale no ba Ani Ola emshabe Angeti we mama Watin sale no ba Ani Ola emshabe Angeti we mama Eskati wangi shi Watin sale no ba
Ayi okwami kunzima into zami zimnyama ngiyazama ngiyahluleka kodwa into zami ziyasala baba ngenze njani ngoba ngikude nokukhala bathi indoda ayikhali kodwa ngathi ngiphela amandla ngihambe inyanga nezangoma silokhu zingiqambela amanga zingifake emanzini zingikhiphe zithi nginesinyama phela imfuyo esibayeni kuyoba nini ngihlaba amakhandlela amhlophe libovu siyovala ngehlasa into zamalungu ukuthola umsebenzi kulikhuni ugugamadolo ngokwanele mhlaba ngigugu eyami impilo ayilungu okwenzeka kimi kulikhuni vumani ngize kini ngoba mina impilo ayingifuni mama uyazi ngangifisa ukufunda ngibathe amajazi fani nezinye iy'ngane nami ngijabulelwa abazali ngingafani nosibali ngilanda ischool fees ngegani ngoba okwami okwezandla ngisasokola ukuthola ibasi
Eskati wangi shi Watin sale no ba Ani Ola emshabe Angeti we mama Watin sale no ba Ani Ola emshabe Angeti we mama Eskati wangi shi Watin sale no ba I need